e quand nous avons fait le débat
wakati mingano joda kale on beddo cede je loktorojo on wona to horejo maternité Isaka Gazovi on dum jewi hunde nom ko lawol gol hojja kenana to sawara mawdo mo gollirde on ganko wadi dum to fedde amin witende 6h sende min jami bandi min gon e wiide de lawol gol hojja o wi min hunde non ko sawara mawdo mo gollirde on hojje illu lewru février dubu jinaaji didi e sappo e jeegon do yewtinaaki safareji dim sawara mawdo mo gollirde on ana ko jewtinaaki mum watte misali der hopital mangal ngal nyamengal yaade hopital mo lamorde on mane mo zender on yugo lokotorojo watta kenana buudi ujunere kotto rewbe du der lokotoroje jobantede den ujunaji hemre ela soji didi yaade ujunaji hemre ela soji tate dum watte der klinikuji gere de miida halde inde mudum wodi du neddo fu wadante dum wala bi Niger mane bi leedi jadande to maternité Isaka Gazovi on horejo mayre on ana beydol cede kuttol rewbe dum bibbe leydi janandi kambe njobata buudi ujunaji chapande tati den ne farlokotoroje gomnanti den ibe don ibe balla ko wattata be bibbe leydi njobata cede safareji den min kayne mi ay fu gacce gomnanti leydi Niger do gandeni lokotoroje jobantede den ujunaji hemre e lasoji tati kuttol rewbe njobante tawi du ndal lokotoroje gomnanti den buudi ujunaji chapande tati yobante be leede janandi nanede min kay sadorama fu woni mi ay lemu kanon deni bi leedi Niger yarama Tunisie mane leedi Maroko fa sawre cede mun ko sawrirte hauta e ko bi leedi on denne mi ay gacce gomnanti min durwandu fa tabe gomnanti yobi nyama leji safareji dem fu ko rewti
le service sanitaire public.